It's Bob Maneke.
AM Records.
Suri wasi necheru kalawe nimepagawa mimi mgonjwa manipe dawawe leo nakupa siri ukae ujue kama wa kwanza Mungu wa pili wazazi watatu niwe hata nikenda mbali tunda langu nitunzie sije kina fulani wakalingata tatafuta kwa bidii taongeza juhudi omba Mungu abariki mama tatafuta kwa bidii taongeza juhudi omba Mungu abariki mama Hata dakika, sipo kuona takonda mie Nachokomba nivumilie, ipo siku takwache Hata dakika, sipo kuona takonda mie Nachokomba nivumilie Uzuri sura ya vina nifanya nidate Nishike mwenza Nimedondoka niokote Niko tabata fole Sunajua daladala haipeni Anajionea mageni Kuna mengi mengine sisemi Sunajua venye viki mama inaponza Sunatafuta nisijekosa ukani Tosa o mama Tatafuta kwa bidii Taongeza juhudi Omba Mungu abariki mama Tatafuta kwa bidii Taongeza juhudi Omba Mungu abariki mama Hata dakika Sipo kuona takonda mie Nachokomba nivumilie Ipo siku takwache Hata dakika Sipo kuona takonda mie Nachokomba nivumilie